amad.unaux.com.
Yes, Nolly. Yes, Nolly.
Audio fix.
That's a B. That is a G. That is a G. Guys, is in a E. Guys, is in a E.
Sinikazi wazodi ndiwe kodiga. Unangojoka kundisia polimbo. Nandiswela ntima kundisia ndeka sikola chikondia. Manonga niva malavu sindifuna kumva nazipanga litaya. Zaiweyo panopa sinka nizasu. Mama nentima pa walimbile.
Tango beza iwe nkati ndadara.
Nkati ndadara.
Tango beza iwe nkati ndadara.
Nkati ndadara.
Manongojoka osanisazi.
Waiwasa nena choma narakwisa na mwariwe. Bora nikana vera maini wansanga. Zoti ndiwe waiba wantudi wakakamba. Nizo wana chiso ni china pesa ngwari mama lea. Ninaribecha ni choma unaona queen. Mwina mwake kukukonda neo narakwisa. Kazi enda ukawane kuja kuriwena. Iwea
Tango beza iwe nkati ndadara.
Nkati ndadara.
Tango beza
music from amad.unaux.com.